Ya, yeah, se li poti mai I se sue suenga sa faya tuto tasi. Wailo ai, o le whaala paputonga o lo pule a taalonga a feleti le lalangi. La International Association of Athletics, po le IAAF, le Federation. O lo lo fia nei I whainga lea miotonu. Ua tua I elevasa nei le World Anti-Doping Agency, po le whaapupu, wada. Le whaala paputonga lea le IAAF, maona taitai. Ua tuana I atu, ona e whapea, sao lātou mālama lama le leilava I le whaonga ina o fuala au le whaatanga ina e lūsia, a mei se le ufiufia o lea mata upu. O se whaamata langa lama le lipoti tutu a tasi lea ua tāwai, o le saavea ma prestene o le IAAF o Mr. Lamin Diak, sa ia whetuna I fo I le tūlanga le sao, sa tatawana ia whetuna I le tūlanga le sao, ia mai ia whaia se fuafua ngai whaatatau I le whaale tonu nā lia mai. Peina mana si le fia le tātou tunu, o le neima tā upua lulu I nai le lalolangi, o tā alonga a feleti, ia ma ua tuua ia I le IAAF, ilo nai loa o nei whainga le ami o tonu, ia ai elea I lama se ngā ioinga na whaia iai. O I lātou lā sa, tu whaatia le li poti le ale wara, Fa ululu yei le li e swafa ya doctor a swafa ya Dick Bond le wa ya tuwa ian li taitai o le IAAF I fa le tonu umalavaya e pe ona tulai mai.
This started with the president. The president was elected four times by the Congress. It then went to the treasurer, elected by the Congress. It then goes to the personal advisor of the president. It goes to the director of the medical and anti-doping. I'm sorry, that affects the reputation of the IAAF.
Ae ua langolongo ina ele li o Pound, le prestene o lo iei nei, le ua tula I mai I le vaenga o le IAAF, o Sebastian Goh.
But as far as the ability of Lord Coe to remain at the head of the IAAF, I think it's a fabulous opportunity for the IAAF to seize this opportunity and under strong leadership. To move forward out of this, there's an enormous amount of reputational recovery that has to occur here, and if we're descending to personalities, I can't think of anyone better than Lord Coe to lead that.
O Lord Coe, o se tasi sa avea matangata ta'alo le Olimpeka, ma o se sui fai pule o le malo Britannia, and avea fo'i masui o le IAAF, I le luaf malfitu. O lo'o ia, talia ina le mau lea sa tatau fo'i na sila fie le pulenga, po le kanso a le IAAF whainga le sao ua tūlai mai, ma ua ia whinau o ia le tangata sao e te tauna whaatonu wina ni suinga le lei I le nei whaalawa ptonga.
The recommendations that are in Dick's report we will absorb. I'm pleased to say that many of them are actually already being acted upon, but there are some others in there that we will look very, very closely at. We're not in denial. We know that this has been a cover-up. The delays were a cover-up. You know, the athletes were ultimately sanctioned and punished and out of competition, but even four delays is too much, and I accept this was a cover-up.
Athletics Australia, ile tula I mai o kou, wa mai aia, enate langolango ina foi.
I think Seb Coe is the right person to lead the organisation forward. I think his comments there reflect exactly, and I having spoken to him on a number of occasions, you know, Seb Coe, I think, is as shocked and concerned about the impact this has on athletics as anybody else. And if there is somebody to lead the organisation out of this, then I think it's Seb Coe.
E valuspul wiva lau pepa. O le lipoti e peona tuk whaatsia le wara, ma olo o mātele nā ngā I alusia, ma le tūlanga nā awhiai o na tangata tā alo, I le whaonga ina o fuala au le whaatanga ina mō tā longa. Mana tua foi, o whaatsaina nei lusia mai le toe awai, I ne tausinionga whaavao mālo, ma o lea whaai unga ua whaia mai ele IAAF, po o le whaalapaptonga le nei o tā longa āwhileti le lalangi, Mai au fiai la mataalongo le Olimpeka le aolo ufuafua mō novema o le tausanga nei. Ua whaia nei le sue suenga I le sa taitai I le whaalapaptonga le nei o la Mean Diak, ma o le au sue sue mai farani o lo ufaatino ina le sue suenga. O le tausanga na tenei na la ASI Diak mai le tofi prestene I le mai ai o le sefulu ma le ono tausanga o avea mataitai I le nei whaalapaptonga tele. ia malo fai nei lan su enga ni so ila to sa la to ngaru do fatasi ia ma ve ma fo fo tua ia te ia e pe o Habib Seas ma Gabriel Dole.